Ha! Mwana, zu bench kampani. Zu ole isa chofa la penu mbuli ni madota. Wamufunde ya nanao. Itungbasha na mfaka zwami. Ukangaka na yosinga. Ukangaka na director. Susukanga na beatmaster. DJ Mbibza. Ukangaka na Billy Balasta. Ukangaka na Kim Pisto. Ukangaka na Emana Mintaga. Chakanga Tina. Bali no more. Uzodi abo padele. Abo padele. Kedeva ni muri mura.
Colombia, Mashallah, Mavusa, Colombia, I don't like to make my jacket. She's open.